Gina Mandela to one who said hype man. To the Japan or to Thailand to studio. Cassette could buy it at you.
How Jim made it.
Pasante Mugeto Nibaira. Nisimveda Nidi Ai. Kapasi no pizza. No Kaimirika. Nakwela Mupas. Phone Yarila. Nisimvela Nianga. Nilipe foni ine ninavuta foni ya sowa nishiniri hai ime vantu foni ya sowa funa foni yangu foni ya sowa funa foni yangu kondakta imika basi foni ya sowa imika basi funa foni yangu. But you won't say, but say, look, number seven. Nishini di yai. Iwe shua nina vuta. Paka ku police. Tinafika pa police. Namba ku vuta. Wenango wango funza. Teze na upaksit.
Nifoni pwanji.
Nishina kuya. Hightail Phoenix. Jeba ni bera. Ime vantu foni ya sowa, funa foni yangu. Foni ya sowa, funa foni yangu. Kondakta imika basi, foni ya sowa. Imika basi, funa foni yangu. Ime vantu foni ya sowa, funa foni yangu. Foni ya sowa, funa foni yangu. Imika basi, foni ya sowa. Imika basi, funa foni yanga. Polisi ayopa notaba. Ushe, foni bwaji. Yone kairi hai. Olo latest. Nutuma foni. Kuliwa iteo. Nubafunza pali foni. Na wewe watabu. Noni funsa ni namba bwanji. Namba kupunda. Vera irira. Ma, muma soksi. So boss. So shibuja penizi mgeto. Nisile faka muma soksi. Kupa vingani pocket my jack. Okay, so boss.
Wayamba masobi rasu. Wenzo kamba tini haite wa Phoenix. Haite wa Phoenix kuripe foni. Kansi ni haka MTN haka. Kayero peri.
Exclusive to Zayd Hype Mag. Street Cage Music.